yo no miras esa pila.
Amandla ngoba kunenqinamba emhlabeni inesipho kodwa ngifuna ukwazi ukuthi ngenze ngoba kunamashwe bathi khona nempatho swele nginesibali sami ekuhambeni nami nginesithunzi sami veli phupho lami nginesibali sami ekuhambeni nami nginesithunzi sami iphupho lami In Spanish sound,